DutchMsafi.com
DJ Sumalolila
Whisky Lapa
Salasina Pira Anakwambia usijaribu kuwa tatizo kwetu Utatatuliwa kwenye SMC
Umeniacha peke yangu swaiba Na sikuoni tena swaiba Umeniacha peke yangu swaiba Na sikuoni tena swaiba Ile safari yako ya mwisho Imetuachia vita kubwa duniani Maswali mengi kibao Swaiba wenu walifariki nani ni swaiba Oh swaiba wangu mama Uko wapi jeshi langu swaiba Oh swaiba wangu mama Uko wapi jeshi langu swaiba oh, Inauma jana nilikuwa nae Na hivi sasa simuoni swaiba Kula nilikula naye Una leo simuoni swaiba Klabu nilienda naye Mziki nilicheza naye swaiba Oh swaiba wangu mama Uko wapi jeshi langu swaiba Oh swaiba wangu mama Sikuoni jeshi langu swaiba
Sina piru Na simu oni swaiba Mina otancho zikari kuwa wafaida Ivi kweli umekwenda Umeacha pengo samini swaiba Na simu oni swaiba Mina otancho zikari kuwa wafaida Ivi kweli umekwenda Umeacha pengo samini swaiba Niliposikia Nilishinda kuficha meza nkuisira Mbeleza watu jeusi minikaria Nikaacha watu macho wakinyagaria Simu uoni tena Montana Hayupo simu uoni na swaiba Simu uoni manyota wagine Hayupo tena mimi simu uoni Na mwanangu babaiki Hayupo tena mimi simu uoni Simu uoni shukuru peche Hameondoka na machozi
Na machozi
Sina piro Wana kwa temeke kinu achope yu Chima mchanga chini Tufuki masira Weo kwenda chini Kinu achope yu Chima mchanga chini Tufuki masira Weo wana kwa mtuala kinu achope yu Watu watu wa Morogoro Alaipi chidi mdewa Alaipi kiloboto matarumbeta Alaipi sidi mwale Alaipi sidi msela Alaipi shafiki shen Alaipi kidumange Alaipi baganunda Alaipi mafumila Alaipi binosela Alaipi landa ni mwingereza Eiribiti kapige sidi mtuatari buwana
Agu
Zen Records.